di mumma eh. Hey,
hey, di mumma eh.
Chuku e di mumma wanda.
Hey, hey, di mumma eh.
Anu ne chemba di mumma eh.
Hey, hey, di mumma eh.
Chuku e di mumma eh.
Hey, hey, di mumma eh.
Onye nembe mumma. Jehovah Jireh. Now you dey give joy. Now you dey give life. Now you dey give peace. Now you dey bless me. Chuku e di mumma.
Hey, hey, di mumma eh.
Ọpa gị kalije n'elu mmiri.
Anụ a na-agba egbe na-ekweri anwụ anwụ.
Oje na mmụọ. Ọpa gị si mechezi na n'uto ma bịa gụ. Ọ tiri ọzọba.
Oti mbodo mbọ, oti mbodo mbọ, oti mbodo mbọ, oti mbodo mbọ.
Chukwu ịdị mma
eh.
Chukwu ịdị mma wanda. Anụ na-eche mba ịdị mma
eh.
Chukwu ịdị mma
eh.
Onye na-eme mma. Jehova Jireh. Now you dey give joy. Now you dey give life. Now you dey give peace. Now you dey bless me. Chukwu ịdị mma
eh. Ịdị mma eh.
Kemie n'ọtụtụ n'abalị. Aga m atụrụ gị mma mma. Onye chụrụ gị chụrụ ihe dị mma. Onye lụlụ gị lụlụ ihe dị mma. Onye na-eme mma. Onye na-akpọrịa. Onye na-enye tiyo. Ọkpa gị bụ dibịa karịrị dibịa.
You are worthy to be praising the morning, the new day, when the sun goes down. Nobody be like you, Jehovah me, Jehovah me, Jehovah me, Jehovah me. Ji. When you name it, my Jehovah me, Jehovah me. Hey!
Nobody there like you. Nobody be like you. Ọkpa gị na-eme mma. Hey! Ọkpa gị na-akpọrịa. Ọkpa gị na-enye tiyo. Hey!
Oti mbodo mbọ, oti mbodo mbọ, oti mbodo mbọ, oti mbodo mbọ.
Chukwu ịdị mma
eh. Hey, hey, ịdị mma eh.
Chukwu ịdị mma wanda.
Hey, hey, ịdị mma eh.
Anụ na-eche mba ịdị mma
eh. Hey, hey, ịdị mma eh.
Chukwu ịdị mma
eh. Hey, hey, ịdị mma eh.
Onye na-eme mma. Jehovah Jireh. Now you dey give joy. Now you dey give life. Now you dey give peace. Now you dey bless me.
Chukwu
ịdị mma
eh. Hey, hey, ịdị mma eh.
Na jagi ma akosime Chukwu ịdị mma eh. Imara Jesus ịdị mma eh. Imara Chukwu ịdị mma. Chukwu ịdị mma. Chukwu ịdị mma. Chukwu ịdị mma. Adam na-eje m'ọgọ. Asimi ịdị mma eh. Chukwu ịdị mma. Asimi ịdị mma eh. Chukwu ịdị mma eh. Chukwu ịdị mma eh. Chukwu ịdị mma eh. Chukwu ịdị ịdị
mma
eh. Asimi ịdị mma eh. Asimi ịdị mma eh.
More music at NigerPhoenix.com.